so dum benni dum woni ganda kambe wajibe dum woni ko be badani en do en e der ndabba ko be ngaddi e der tobbe de do tabbe jeenay kon de do tabbe jeenay tobbe ren fof en ngandi menna sappo go tobbe e do tobbe sappo go tobbe ren fof en ngandi ko ko tuufere e tuufere balal l'islam so yirbi tan wayno sa sambi en fof wonde rewane wonde kare be kippana wonde be ndogana wonde ha balal gal jirba dum non woni ganda be libi l'islam l'islam yani en keddori ma ganda en gala dini en keddori ma no be bayni ko heferebe yo allah dandin e yataade ton hono kono hol an bi l'islam bebe kalaten jogibe wadde formube de do golle de kalaten e be jogi e be ngone pecci didi feccere fenje e feccere ganduda suudinde kono kambe fof be ngollanto ganda ko bondir l'islam hono pelle premier al munazamat al alamiya 11 e don pelle kanjene e munazamat al wataniyat e ganda e pelle jiaade ndir leydi tay ko pelle jaltude leydi gonde bowal pelle tuba hobe jiddi yande meden enen jogi anda chermonde anda chermonde de ko fette vinder yon kore kayrene ganda konde ene darani e pour naftude yimbe mabbe ka ma cerambe hawna kala mo wotude fof ko liggoro rewe mayre ko hono wonde UNICEF nden kadi ko fente vinder yon kore ina adda naftude yimbe kono ganda ko bonnore hilalul ahmar dum woni croix rouge onne won barrage jogi kono ina mofti bodir l'islam rada mi anda rado nden ɗon e fedde ko windar yankore en jogi moftude l'islam e tostan ndenne kadi ko fedde ganduɗa e windar yankore kadi soomi bonnude l'islam almunazamatu alamiyatu lissiha hono wonde docteur ceermonde ɓeeɗo kañumenne ne jiiɗi bonnude ganduɗa l'islam caggal toon e pelle ine e nder ndendiyankoje ɗen jaɓɓoto ɗeɗo pelle ɗo e sénégal eɗen kaala hen ko nande asbef fedde wiyeten asbef yewi yewi nden ko sénégal yankore nanɗo rado nden ko baras ɗo e sénégal nanɗo ina woodi kadi eɓe cuuɓi yimɓe e nder l'islam ina gonde mabɓe ɓe biyaten ko islam molok en yani islam molok mana ko inde jalkitore ɗum kam sa jalla mbiyatan ko yeneteɓe tan o looko ina ñama wona ɓe pantinomo ko gandude l'islam ha fo ha ɓurti kono ala so jolan ɓen ɓe ko mbuuɗu dogi ko caggal mbuuɗu mbatta diine mumen kala ko yalte luwaji catholique mbatta so ɗum ɓenni e kala laamu e laamuji e nder pelle rewuji l'islam ɗi e nder nanɗa dowlaji l'islam ɗi laamu hen foof ina kadi jaɓɓoɓe ɗeɗo pelle pour no walla ɗumen ɗum woni e ɗum ɗo woni ganduɗa pelle garnoɗe e ko janta e ganduɗa to galaya e ko pelle nder yankoji e bobal yankoji e koɓe jiiɗi nandude e nder meɗen en jii kam e wotama yo ɓornugal woppe en jii kadi hono wonde suka debbo kaɗaɗo e desnoɗo hawre lajal o ɓe nangi ganduɗa ɓe nangi joom galle makko ɓe coki ɗum anande gam ganduɗa resama law te eɓe jogori wadde ɗum to sénégal te dari e ɗum ko canal biyetegal rado enen julɓe tan ndernoma tan mais oyal tan heɓan bowal ɗum ɗon foof ina ganduɗa woni hen ɗum noon mi rabbiɗon ɗo haalaka wassalamu aleykum
warahmatullahi taala wabarakatuhu taala wabarakatuhu a jarama ceerno Abou yo Allah yoɓe moƴƴere emin coyno ni guilanani musidɓe won noddoɓe emin jiiɗi jokkodirde kono ɓoyata inchallah joni min guddita alliño bandiraɓe julɓe on keeɗima Mouhamadou Salif Ba Mouhamadou Samba Thiam Mouhamadou Lamine Ba on keeɗima ko deede men kaw men ceerno men Abou Dembe Mbodj ko addi ko ɓe ɓe ganduɗa ko dariɓe habde diine l'islam ko etotoɓe ni habde min mbiyanmi ko ɓe mbawata habde diine l'islam ko haaliɗo ko en mbawata wittude toɓɓe ɗe foof kono ma en ƴeew hen won hen toɓɓe mbawe hen jubbude nde wonno o feññiniɗo ɓe darde mabɓe ko habde diine l'islam rewde ɗum e adade kam bonnitde deftere alquran ɗum kam eɗen gandi Allah subhanahu wa taala o wi inna nahnu nuzzilna dhikra wa inna lahu lahafizun tawde ko Allah rewanto hoore makko enen en goppidiɓe Allah Muhammadu Lamine mi tottete kongol tan bawa rumpiddi min holno pamirda ko dede men haliko inshallah ni baben kadi udidde de ñew julbe bawa addude hen mi jumma
Oustad Diallo adjaram ala kulli hal ko Oustad Abu Dembel Mbodi Vigo famni yimbe hono ben dal darna mal ben dari galwe min non woni hen ataasafu qalilan sabu ina wawi konde mbadanno dental ngal tawma ro kabaru sa taahino fi sammi ana li awwal marra ana asma' an hadhihi al jamia wa an hadhihi al ijtimaa wa hasab ma qalahu al ustaz lam yakun hunaka ahad yumathil hadhihi al madina li'annahu kana yumathilu qaryatahu hono ustaz wirni kanko o yaano ton ko wuro mabbe dondu kono illi hay goto kam mo naaki do ndar yaadi ton ma taw ndar wona ndir fuuto woni kono ne heewi halkulaade wonbe do en ko be kali ko fofu non de kulli sa ka gonga halte fofu gonga en do wonde no dum gonden ken fewjene ken fewjente kam fofu ko be dari pour fewjende pour yirbinde dine mere kono sen jeewno Allah haa min ko walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tabi millatuhum wala tuthir mukaththibina waddu law tudhinu fayudhinu nan don ayo ya ayyuhal ladhina amanu in tuti'u alladhina kafaru yurdukum fariqan min alladhina utul kitab yurdukum ba'da imanikum kafirin es e ko he Allah haa dum gudana ko he jonnon arandi won bonemen enen wiha do jangube do wiha les hommes cultivés ko jom saqafen be fo njalti ko kuluji mabbe jonu presque maro heburu no hebe jongane wonbe do ni jibbi leedi be be ko non ko julbe kono non ma tan saqafu mun ngala saqafu islamiyya kany ko ho tumo be kalandu mun ko ton ci kan ko woni gonga ko non no cheikh tere ene wer no 5e kolon aqabru khamis ana ho 5e kolon ko ndaw halat mun ko itlan adno dum ghazwa almania o joni premier kolon aqabru awol be ko do nafir deuxième kolon dar ngal do damal troisième kolon nat ngal to damal hein sixième kolon ko ngal to damal natus be mbi mu je tagal dum non wax gayni be mbi an halu pour nek deuxième troisième quatrième et sixième kolon kon halam cinquième kolon o cinquième kolon ko der mabbe woni ko yimbe mabbe hein ben ko yimbe mabbe ganda hankat en tibi ni nen kibi hakkilaji men joni ko ben non ko ben be ngon don joni mbiden ni hebe joni e wonbe do joni kala ko kalte l'islam ko qur'an e valuji mudum e saqafum bi rako wana gonga ko rado mo mbila o hande na hala me rajo kam ko do derbi dum ko horo dum do warne bam so warne dum ko yo itti dum ne hersini don hankal yimbe pour non diwri arandi wi ko Allah wi o yo itti arandi djul na wala non
a jarama seydi ba wasatani ma min gartema sabu lewon ko Muhammadu Cham yidi beydude hen sel Muhammadu Samba Cham
alhamdulillah rabbil alamin ma ho lingam jimi beydude hen non ko yettude bandira me darini fambe dum do won non no mi biiri ni no cerna jow wiiri ni ko gesa ba ko ma hiwe haare be pawmi dum kambe ne be pammini dum julbe ɓe jaawi hiwde ngesa ba ɓe mbawa tan ko yettede wa noon diyoni wajiɓe fof ko darre yiɓe ine ceñi ɗemɗe mumen e ko haalaji men bonɗi fof e islam joni noon aɗa andi cheikh Oumar wino li kulli qatilin naihatun yanuhnahum wa laysa ala dinillahi muhaiminu naihi kala baraɗo ne jogui woyoɓe kono diine o kam ala woyoɓe diine Allah o kam joni ala woyoɓe joni noon kamɓe mataw ɓe paami gonnun miijo e paami ɓeeɗo nari ko bonnude diine kamɓene ɓe goni woyoɓe diine ɓe goni darantoɓe diine eɓe gandino ɓeeɗo dey peeje mumen ɗe ɗeɓe pewjata ɗe ko ɗe bonnoji diine noon kamɓe ɓe mbawata tan ko yettede kadi ceernajo o wannoon tawtoroyno ɗum wala ina doka misle habir o tawtoramo o tawtorama ɗum waɗi omo andi foof no yaari mbawa tan tan ko yettude min kam wan noon komi almodir mon tan mi junotako hen mi hokkata ceerno Mouhamadou
eyyi a jarama ɗum noon jokkodiren e musidɗo gonɗo e ɓoggol ngol Mouhamadou Salif Ba
assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh e ceerno Mouhamadou Yaya Diallo min hande dal ala hen yewtere ko mi yewtuno feewi ndax ceerno am nan juuɗi e ceerno Abou Dembel Bot e ko o yewti ɗo ko pour intervenir ordinateur ni wala jangugol hen wala ko ittata noon fof ɗo reeni enen fof ko e wuro ngo wonɗen ɗe reeni hande sukaɓe worɓe e sukaɓe rewɓe fof saayi mbaadi muɗum ko wotiri te hiɗa andi e rasulu salawatullahi wassalamu alayhi o wiya wondema si tawi debbo nandi e gorko tan haray on ɗon moƴƴani e ko wayitata noon ɗum noon mi ruttuma konngol e pour ha wawa jokkodirde o wonɗo e noddu den e ɓoggol ngol.
Eyyi a jarama ko adinde jokkodirten musidɗo wonko ɗum noon ƴettenmo tan tawde kanko mone daari bisimilla ma
fa mablugal ilmu annahu basharun wa annahu hayru khalqillahi kullihim alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillah.
Salmini bandiraɓe wonɓe ɗon ɓe fo mi juurima ɓen haade mi nadde hen kadi haade mi yejjidde dal oɗo saaha jiyata nde wonno ko hendu waɗi ga yimɓeɓe fof koɓe nadɓe oɗo émission o wona mboɗo andi keɗaɗo hande no feewi so tawi heɓoyama hayso kase ɗo fawtoye julɓeɓe ko ɗum ene waɗi important julɓeɓe nana ko haala ko so tawi heɓama fawte kase ɗo ene moƴƴi so tawi heɓama kadi jotte haalde hono dani ene moƴƴi ɗum ene waɗi important ko ni tan enen fof daroɗen so en darima tan Allah wino no Allah wiruno ni kanko woni denowo l'islam makko te kadi Allah wino walillahi l'izzatu wali rasulihi walil muminina kono noon ayi nafiqueɓe kamɓe ɓe ganda ɗum ko Allah wodani teddugal e nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e enen julɓeɓe yen pam so en kaɓi e ɓeɗo nafiqueɓe tan en poolat ɓe sikke ala hen kadi mi nani o
ceerno Mouhamadou a tawtorono ko yewtere nde to nder reedu Fouta
ñande hen mi tinani koɗe ɓe garti kisa taw mboɗoyano jowol rewo ko jowol wargo astafirullah ko ɗon tinmi alhaali o kono kay mboɗo yinno taw mi tinani ɗum mi tinani
saabu min e miijam daɓɓu min jinnomi ko onon wonɓe toon ɓe so tawi ɓe gari toon wadde dente paadi noon e nder dente maɓɓe haaɗeɓe carodirde woode ƴettuɓe ɗon konnguɗi mbawa feññinde ko ganduɗa kamɓe ɓe dari ko bonnude diine ɓe diwe ɗon nde ɗum ɗon ma wallit
ma wallu eyyi sikki ala kadi jinmi erade julɓe ɓe kala ko wayni nde watti hay sonno wona hono ngal ɗo dental weɓani yooɓe kalan hen yimɓeɓe ɓe kala ɗum sarkito kala baw joguiɗo yarlitirade ara hawra hen ene moƴƴi no feewi so ɗum ɓenni kadi e pelle he won ɓeɗe nanmi o wi goɗɗe ene bonna ko wayno rado wona rado e tostan hel ko hol goɗɗo
eyi pelle ɗe kam eɗe keewi
eɗe keewi
kono joni noon
woodi pelle jeegom
tawde kamɓe koye mabɓe ɓe mbaɗi ko pelle mabɓe ɓe mbi eɓe daari gam mataw wurtinde pelle mabɓe te ɓe gandani koɓe mbaɗata ko bonnude diine joni noon won hettuɓe e banggue diine nani kuccite mabɓe ina eto famnudeɓe so tawi ɓe jaaɓi famde e alhamdulillah ko ɗum woni nafoore
mabɓe
tengti noon e nder pelle ɗe emin jeeya hen haalpulare en nani hen te haalpulare kam mboɗo sikki darde mum ko ƴewde ko nafatamo e banggue diine kono wona e rewde aduna tan
inchallah eyyi kadi ɓeydanmi hen seeɗa enen eɗen jiiɗi pular kono noon wotoɓe nannu pular ko ala e pular wotoɓe nannu pular ne weeli ha maayi kono noon wotoɓe jaltin ɗum diine l'islam
islam et société islam et société
waɗe feere o fawtoye ko baɗɗo important hewɓe mboɗa andi nde wonno hendu ndu dartu tan garmi kisa waaji joom kabin téléphone o koma puggumi mo moon ɗo doyono mandil ɗo niwiye gafo ndiaye eyyi ɗum noon salmini dendagal julɓe salamu aleykum wa rahmatullah
waaleykum salam wa rahmatullah alhamdulillah ononne wonɓe toon ɓe yo Allah wallu on walla en enen foof ha mbawen darani darde nde ganduɗa ko etade habde e kala ko ganduɗa koko bonnata diine saabu ina jeeya e jamiroje nelaɗo sallallahu taalah wa sallam ko wi man raa min ko munkaran falyughayyir bi yadihi so tawi neɗɗo o wawa ittude e junggo mum kam yo eto kam ittude ɗum e ɗemgal makko woni o haala ha ɗum hankkadi ummoɗo so tawi o wawa ittude ɗum e ɗemgal makko ha joni omo wawi kadi ɗum woda ko mettimo kono wona neɗɗo o omo daña welamma wondude o mo ganduɗa ko dariɗo e bonnude diine elle Mouhamadou Lamine ni haali ɗum nane te Allah haaɗi en ɗum ya ayuha alladina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin en potani ƴettude ɓeɗo heferɓe eɗen nanna guille e hakkude men o wi kadi ya ayuha alladina amanu in tudiu alladina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin nde wonno kamɓe so tawi e ndewe mabɓe tan ɓe duttinti en caggal ɓe bonnana en ni ko ndewnoɗen Allah seeɗa mo dewɗen Allah o eɗen jawa ɗum kamɓe sen ɗofkimamaɓe ɓe duttintu en caggal ɓe bonnata en ko dewna ɗen Allah saabu kamɓe e koye maɓɓe Allah subahanahu wa taala wi ko walladina kafaru baduhum awliyau bad illa tafaluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kamɓe darde maɓɓe fof ko wadde fitna tan e nder leydi e dow leydi ndi e wadde ɗo bonande ɗe ganduɗa e koko majjinteen ɗum noon Mouhamadou Lamine elle won ko jiɗɗa ɗiɗi
eyyi hono pelle ɗe o haaliuno pelle jeegom ɗe aɗa annda en pelle ɗe gonani pelle sénégal yankuji kode sel pelle
musidɗo bisimillama ceerno
allo
bisimillama
mbaɗɗon
mbaɗɗa tan
mon Thiel Diallo
alhamdulillah
mawɗum
barakallah
alhamdulillah
inde nde
Idy Diop no tarmudo
Idy Diop
kay jonno murten
Seydi Diop
mbiɗa hewno muddude moɗon ni
gonkay gonkay
Diop salmide mone juraɗo
Diop Diop
yiɗa kadi jurnade ɗo wonno weltaram owoni hannde
alhamdulillah
kadi nder ñaagui Allah tan yo Allah jurno ɗum ɗo
amin amin
kadi Allah tembin on
amin
jihaadi kam ɗo tan way hadde
amin
eyyi ko ñaaganade moon Allah comme no bargal baroɗe haalde ni presque haala ka fo gasi yo Allah tembin on Allah jaaram on jaaram jokke golle
a jarama Seydi Diop a jarama yo Allah heɓu moƴƴere ɗum noon ceerno Abou elle aɗa ƴettanno ko
e ala kulli halin ko a baragal baroɗe nami noon aɗano ko ɓen jinnomi ganduɗa e ɓeydide ko kaali ko tan enen jetten kanko baragal baragal baroɗe e Allah waɗi min kawritin to donto ɗiɗo kayitaji ɗin joguiɗi tan ɗi kalten o jogui mamaɗi o ƴeewiɗi o jiiɗi hayso tawrayaka jonde nde omo jeeya kam e jiiɗo kayitaji ɗi e eɗen jettama noon wonnoon neɗɗo ma darano diini mum e yiɗa hoore mum darano gendi mum ko ɗum woni ko nafata gati en jii ceerno muntaga o wi ko guesa men ba guesa lisla ba nana bonne
bisimilla ceerno
bisimilla
salamu
aleykum wa rahmatullah
wa aleykum assalam
mbaɗɗa ceerno
alhamdulillahi jallo
alhamdulillah
koko musidɗoma ceerno Ibrahima Ba
ceerno Seydi Ba 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 bisimilla ba
machallah
bisimilla ba
yewtere nde waɗi fayit
nde alhamdulillahi ba
kadi ko haala ko yo Allah rokki en naftorade
ɗum amin amin
par ce que ɗum tan nafata jeeɗi ɗe
amin
Allah waɗi min kawrtina yewtere wonnode galoyede
alhamdulillah
kadi min mbaɗi yewtere wande noon ɗo Podor ɗo ñande alkamis ɓennuɗo oɗo min mbatti noon kadi yewtere wande noon hande kadi ɗo ɗo Podor ɗo fof ko yidde wallodirde e julɗe ɗe beele ko yahate ko wono faame no foti famrede ni kadi fandare nde ko kas tawi wawi wonde diwan fof kadi beele no waɗa jewte baaɗi hunde nde saroyaaja so tawi ɗum dañama rentine kadi waɗe jewtere wotere mawde hettinde ko jewte mbaɗanoɗeɗe holko jibini hen hol caɗele jiyaɗe hen e hol nafooje jiyaɗe ko ɗum wonno jewte mbaɗaɗe ɗo ɗe jewte mbaɗɗe ɗo ɗe fof ardi jewte ɗe ko ceerno Mouhamad ceerno Sy to Diatta ceerno Ahmadou Mamadou Sy ɗo wiyete Cofi Podor ko kamɓe gardi jewte ɗe ɗe mbaɗi fayida no feewi rawande e oɗo waktu kadi min mbaɗino jewtere wande noon kono fof kam tawama ɗeɗo jewte kanje tan mbawi wallude yimɓeɓe nde tawno yimɓeɓe won hen wona sagginare kono won hen ko wawiɓe
andude
e wasde wallodirede wadde noon so tawi en jiiɗi habde e ɗum ɗo na waɗɓeɓe feere ha keɓnumen ɗum ɗo kañumen ko rentude waɗi ɗum dañde doole ɓe ndemto haɗe dañi doole ɓe dañine ɓe mbire ɓe keɓire meɗen enenne so tawi en mbi eɗen kaɓa e mabɓe walla eɗen kapto kaɓe gaddata en ko alay saago enen kala ndente so tawi en ndenti enen kala ko nden mbawaten habtade koyeɓe gaddata ko kadi ko kaftortoɗen ko kadi nafa minen de min puɗɗima yiide nafoore nde kadi min puɗɗima yiide yimɓe famɓe ko watte ko guila e jikkuji ɗi ha e ɓornude ɗe ha e kala ko ina adde ina wahla neɗɗo o min faami yimɓeɓe puɗɗima ɗum famde kadi puɗɗima ɗum naftorade ɗum waɗi joni ko yimɓeɓe boom ɗo jeejoriɗa fof ko yimɓe ne mbima gaare ha mbaɗe mbaɗe yewtere waɗata kadi mbaɗe kalten ɗum ɗo kadi mbaɗe ɗum famminte yimɓeɓe wadde min mbiyata ko fuɗɗima faamede fuɗɗima nafde ɗum noon nafata en tan ko jokkude ɗum tan nafata en sen jokki ɗum tan so Allah haaji ma hawridin dendagal leydi ndi kadi faamen islam ko guesa goota tan dawɗo hen fof dawri hen tan ko ina waɗa hen fodde muɗum wona ha wiya ko kaari ɓuuri tinnade walla ko kaari ɓuuri tinnade ala senda ko ɗum yettatano ko ga kono enen goote men kala waɗirtu ko ha darno diine o kadi joggui ndi kota Allah tan ummorto ɗum ɗo net noon
onno ne ko batton ko non tigi kala ko gandu don on timidu on nani dum tiaka non dum yimbe kere hen nastoro be nanana be nana sabu hewbe jahanto galo do kono ko yewtere monde tebmi dum men yewtere wad non galo ende wadde onon ne ko batton ko min nyaagoto Allah subhanahu wa ta'ala sendin on hen kala ko ari jaccinon dum ha leedi di fuf heje hen ha julbe fuf nastoro dum dum do woni balungira
yini
ko ni tan watte be yaaji
ba yewtere mon hande de non holno de yaay ndaga
yewtere hande de ko geddid wonno yewtere adande de wonno min gonno koy min tongal la yewtere wonno de jalla ko nesde tagal mudum ko rendo ye fedde me wite rendo cheikh omar de ko kanyum wadanno conférence batti jikkuji holno neddo fodi jogaraade jikku moddi so tawi jikku o woodi kadi holno neddo jaggirt wonirte juldo sabu neddo waawa wonde juldo wala jikku moddi sabu dum do faalte ko do fof ko wadde ko jikkuji di mbayla yimbe be ngoppi jikkuji di islam wi do yede jikkudi be jikki jikkuji goddi dum adama be do sadel fof
cerno abou halimi ina jeya e ko be kabate kambe ni jikkuji juldo dum non tawde on badi hen yewtere dum kam ko nafoore taw ma won ko beedi
ay min badi hen yewtere kadi so Allah haaji
inshallah
min so Allah haaji minen jogiti so Allah haaji wadde hen min jilluji
inshallah
yiddi yaccindi dum ha dum yaajina sey nyade o do ni min noddina Muhammad Cham pour yo tintini dum o wino kam koy nangal wono waaw ka tawet mi wino bi yo halam dum kon biten way taw ko jamaano on wayni tan
min tuwa yindiri taw so min yindiri
waata
non inshallah may be do jokkundirde ta
dalam
ko baddun ton ko minen ne ma min baaw dum hebde min baawa naftoraade kam min baawa sattude dum
inshallah tawi heji ni inshallah minen jidi hebludi yimbi ni ngara ha ko
alhamdulillah
joddo e modon
alhamdulillah
taatan on dum no foti taktureede ni
ha
famron dum no foti famareede
ni
sabu famen ko batton ko ko minen gondo e wallu sabu ko onon goni ton minen ne ko onon min balla kala ko min kebi on kawa ko min tintinon kala ko tindon min tinani tintinon min ko ni woni ballondiral islam ko dum do addi islam ha yitti meedan do ko tindi tintin dum yetti islam yetti do wadde onon ko batton ko koy darde mawni goddo min nyaagoto tan ko yalla wallu on yalla wallu en daraade yalla rokku en tabbe de ganduda de dum ko kanyum en goni ballondiroj moni e men kala Allah waasu dum tokkude berne ne ganda no wada ko min ala ko yee diine o yee ko bonna ko diino eren julbe dañi ko kabde enen kay enen koy menen fotay lourdude fotay hab en ji ko kabden ko habata en men ko ta enen ko denden ne kabene mun ta dum do woni darne meden dum do woni fodde meden e islam e dum non ne salmini on de di demo ko gol ten
kon
ko yinno faamni on tan ko watte ko dente badade badde galoyde dum nafi min minen ne feewi kadi min madi hen dente bali non kadi minen kam ko men jokku min nyaago to ko kala diwal yo darande on darde yo jogo gal don pellital jogo den don fimbi enen kala dentinan dum wona dole men won dole goto wona ne dum walla tan non won be radi ko
alhamdulillah jaram
mashallah jaram
shukran jazakallahu khairan dum non
ken teba jaram seydi ba ina wayno hay dondu e daccimi ko rewbe worbe ina dendi pour ganda fewjide daranade de do tobe kalaade to galayo holno be badirte dum e koy mabbe e be baddum appliquer e der mabbe dum e be deri hen no fewi ina wayno en bino eden japtoyde du holno badeten ha dum wawa wadede ina wayno peje pewjama nyare hen e peje de kambe windube badbe conference ji be galdi hen e kadi woni hen kadi e haalobe jeptube kongudi woninde beydi ina wayno e hen fere ko pour ganduda yewde dido fekuji no bayi hadde hamnade e sattude ni anande be jamiri kala wuro arngo yo sinnin na hawri e in hawri e fedde nde hono wonde kala ko jangta do deedo e tobbe in hawri hen te kambe fof ebe chali kala ko ne wiye ina mema ngesa mabbe diine o na bonna dum walla na momta neddan kagal mabbe ebe chali dum